Essula ekkumi n'essatu. Efulayimu bwe yayogera ne wabaawo okukankana, yeegulumiza mu Isirayiri, naye we yayonoona olwa Baali n'afa. Awo kaakano beeyongerayongera okwonoona era beekoledde ebifaananyi ebisaanuuse ne ffeeza yaabwe, essanamu ng'amagezi gaabwe bo bwe gali, zonna mulimu gwa mukozi. Bazoogerako nti, abasajja abasala ssaddaaka banywegera ennyana. Kyebaliva babeera ng'ekiro eky'enkya era ng'omusulo oguggwako nga bukyali, ng'ebisusunku embuyaga ez'akazimu bye zitwala okubijja mu gguuliro, era ng'omukka oguva mu kituli ogufuluma. Era naye nze ndi Mukama Katonda okuva mu nsi y'e Misiri, so naawe tolimanya Katonda mulala wabula nze, so tewali mulokozi wazira nze. Nakumanyira mu ddungu, mu nsi ey'ennyonta ennyingi, ng'eddundiro lyawe ly'abanga bwe bakkutanga bwe batyo. Bakkuta omutima gwabwe ne gwegulumiza, kye bavudde banneerabira nze, kye nvudde embeera gye bali ng'empologoma, ng'engo nditeegera mu kkubo. Ndisisinkana nabo ng'eddubu enyagiddwako abaana baayo, era ndiyuza olubikko lw'oku mutima gwabwe, era ndibaliira eyo ng'empologoma, ensolo ey'omu nsiko eribataagula. Kwe kuzikiira kwo, ayi Isirayiri, kubanga oli mulabe wange, omulabe w'omubeezi wo. Kabaka wo nno ali ludda wa, akulokole mu bibuga byo byonna, n'abalamuzi bo be wayogerako nti mpa kabaka n'abakungu. Nkuwadde kabaka nga ndiko obusungu, era mmuggyeewo nga ndiko ekiruyi. Obutali butuukirivu bwa Efulayimu busibiddwa, ekibi kye kirekeddwa. Obalagaze bw'omukazi alumwa okuzaala bulimutuukako, ye mwana atalina magezi, kubanga ekiseera kituuse aleme okulwa mu kifo omuyita abaana nga bazaalibwa. Ndibanunula eri amaanyi ag'amagombe, ndibagula okuva eri okufa. Gwe okufa, ebibonoobono byo biri ludda wa? Gwe entaana, okuzikiriza kwo kuli ludda wa? Okwenenya kuli kwekebwa amaaso gange. Newaakubadde ng'alina ebibala bingi mu baganda be, embuyaga ez'ebuvanjuba zirijja, omukka gwa Mukama ogulinnya okuva mu ddungu, oluzzi lwe ne lukalira, ensulo ye n'eggwaawo. Alinyaga ebibya byonna ebisanyusa ebyaterekebwa. Samaliya alibaako omusango gwe, kubanga ajeemedde Katonda we. Baligwa n'ekitala, abaana baabwe abawere balitandaggirwa, n'abakazi baabwe abali embuto balibaagibwa.